ade kulamanzi dyalengene lizembe ezilenkunzi kangangeza umntwana enkosi inkosi ngokwakhe ungqisha bafingela abafazi bolusu athimla gila namadoda esifuba umjako omnyama onesibili umjako omnyama ozange zivutevute njengezulu lasemthatha liphethe zinto zombini zakwandawo ujonge ilizwe lizamazama nojonge iintaba zinyikile amadolo.